aze yasenye bagendeye bona ikambanze nsobanuze uko byagenze mukecho muraho neza
urakomeye
yego yego muraho yego yego muba hano se
kuberaga itungo dufite
muhaba mute kandi ari mu matongo
none se rwabigenze nese watujyana ngo turagira hariya badukodesheje mu gasima urabona twatujyanayo bankodesheje aho nja n'abana ariko nk'agatungo kakurengeye wakaragira he
none se imibuno cyangwa se mu gihe cya nijoro mubaho mute
none se giye dufite inde iraturiye giye dufite inde yo kurya se urabona wabigenze uti
ariko ngo mwari mwarubatse binyuranije n'amategeko mu cyacu
oya
ntago twaho
maze baduha n'ibyangombwa
muraramo hano
tushyira itungo hano tukaharara
waje ukanyereka uko mu burara hari ikibazo
nta kibazo gihari ari mu matungo sendarura kukwereka
ko wari wakingishije ntagake
ntagatara kandi ubu inzu yari mitari iki
iyi nzu
yari mitari iki iteye na sima iriho na nuza na mitari iki rwose dore aho ngo ntago ngufisa
kwinjira ni ugusesera
dore ni ugusesera ni ukumbaho kuko bambuje
ubu hano muraramo muri bangahe
ni njyewe n'umusaza nuko yagiye kureba abana umwana urwaye wiga mu gasima
mwibeshye mukamwahagarara byashoboka
oya bibaho se tugenda dupfukamye
uwabasenyeye se uhuye nawe wamusaba iki
uwadusenyeye yanyubakira akandikira ubutaka bwanjye
hano se ko mbona uhaba guhinga biremewe
baratubwiraga rero ngo guhinga ntabwo byemerewe urumva ngo bashaka kuhororera noneho nkanje rero utaroroye nyine ntaba tufite urumva
wari woroye iki
nari narewe duhene urabona aho turara ngahinga nari ntuzwe no guhinga urabona ko narora guhinga nkabahone nkaho tudufite nk'abana biga batsinze bagiye urabona nahinga nkamurihirira urabona nabigenza nte
reka dusohoke twongere twuname dusohoke
oya rwose murebe kumuturenganura ari
tubarenganure gute se dukora iki
muturekere ubutaka bwacu tubuhinge nkuko twari dusanzwe duhinga
ubu ubaye hute uri ku ryo utere
heze ko bambujije guhinga
wari warahageze ryari mukecuru
tumaze igihe naje muri bibiri ngiye ubu hano urumva twaje muri bibiri bose bibiri na rimwe nibwo twatashe hano urumva ndaza uyu nguyu nyiri famu arangurishaho narishoreye abana mvuga ngo mbashakire imibereho ntibambwiye ko ari n'ifamu iyo babimbwira mba narabyanze urumva ndahinga reba uko urutoki rwari rungana nacagamo igitoki umwana akakirya baraza rero baraduhagarika
none abandi ko numvise ngo batangiye guhunga bajya Uganda nawe urabizi ko
njyewe ndashaje nta ntege mfite njyewe n'umusaza turashaje n'aba bamwe ababaza n'umusaza
none muzaguma hano mu itongo se kandi nabyo bitemewe
ubwo se wayijyana
ubuyobozi bwa Nyagatare bukimara gusenya ayo mazu navuganye na Bwana Atuhe Sabiti Fred uyobora Nyagatare mbanza kumubaza icyo bagendeyeho
cyambere ni itegeko twagendeyeho cyambere hari itegeko ry'imiturire hari n'itegeko ry'ikoreshwa ry'ubutaka igitegeko rigisohoka rero nako ryanasohotse kera nuko twatangiye gukangurira abantu hafi mu myaka nk'itatu n'ishize uburyo abantu bagomba gutura n'uburyo bagomba gukoresha ubutaka turabisobanura kenshi ndetse tukitabaza n'abayobozi bakuru b'igihugu
mwabitabaje ryari
itariki ya mbere y'ukwezi kwa kane hari minisitiri Kamanzi
ukwa kane mu mwaka
2012 haza TS Minagiri ndetse na gavana w'intara yacu n'umuyobozi wa Rand Center ku rwego rw'igihugu bari batangiye kujya muri icyo kibazo bashaka gukoresha inzuri nk'ubuhinzi ndetse bagashaka gutura mu kajagari nyuma yaho haje na komisiyo ishyirika mu biro bya minisitiri w'intebe ari n'urwego rw'umuvunyi ari n'urwego uyoboye harimo ndetse n'intumwa ya perezidansi n'abakozi batandukanye ndetse n'abakozi bashinzwe ibibazo by'abaturage mu karere barabisobanurirwa babwira uburyo abantu bagomba gutura n'uburyo bagomba gukoresha ubutaka
aho ngaho mwabasobanuriye mu 2012 ubu ngubu kuri ubu bari bahamaze imyaka itandatu ni ukuvuga ngo bari bahamaze imyaka itanu mbere
ni gahunda yasobanurwaga umunsi ku wundi ntabwo abantu bamaze imyaka itanu sinabo twasenyeye bonye hari n'abandi twasenyeye no mu myaka n'ibiri ishize bari bubatse muri ubwo buryo rero ntabwo bari bari kuko iyo hari n'abo tuba twarabasenyeye mu twasenyeye nabo bubakaga muri ubwo buryo bagatura muri ubwo buryo
ariko habaho gusenyera umuntu cyangwa kwimura umuntu ukaba wamugenera aho agomba kwerekeza
dufite imidugudu muri iyo mirenge ya Rwimiyaga imidugudu mu murenge wa Rukomo umudugudu mu murenge wa Karangazi tubereka aho bagomba gutura ndetse hari n'abantu icyo nashaka kukubwira ko hari abantu bakoresha ubu butaka mu buryo butari bwo hari n'imiryango nanone twamobilayizinze ko ahagenewe uyu munsi korerwa hatangiye guhingwa dusaba yuko abala gurishemo subiza hagakoreshwa igikorwa cyateganyijwe cy'ubworozi barabasubiza igitari magana neza amaze gusubizwa ubutaka bwatangiye gukoreshwa icyabugenewe cy'ubworozi abo nabo twabwiraga ntibashake kubyumva akitwikira ijoro akaza guhinga muri farm akitwikira ijoro akarara yubaka
ariko meya niba umuntu wenda umubwiye ntiyumve kuko bavuga ko mwazanye imodoka yuzuye abanyururu n'abasirikare bagenda babakubita hasi inzu hari icyo amategeko ateganya kuri ibyo
icyo nakubwira cyo nta banyururu twazanye twebwe twasabye abantu inshuro nyinshi njye najyanwe mu bezi hari umuntu agiye akajya mu kibanza cy'undi muntu cyangwa se akajya gutura ahantu hatemewe n'amategeko ukamubwira kenshi inshuro nyinshi ubisobanura ntabyumve akurikiraho iki
aho ngaho ndibutse ko bagaragaza impapuro zigaragaza ko baguze n'abantu kandi bakagura burundu abantu bari bahasi
ari ukugura ari no kugurisha babikoze muri ubu bunyuranyije n'amategeko ibyo icyambere ubutaka ubwo ari bwo bwose bugurishwa mbundi niba ari hegitari imwe wahawe uyigurisha yose uko niko ubwiriza bivuga bakoze amakosa abiri barabanje bagura ubutaka ahagenewe ubworozi bashaka kuhakoresha ubuhinzi icya kabiri bagura ubutaka buciyemo ibice kandi amabwiriza atabyemera
abaturage mwasenyeye bangana iki mbeya
imiryango irenga 30
nyuma yo kubasenyera ubwo baraguma muri ayo matongo cyangwa hari icyo muri gukora
twabereka imidugudu ejo nari ndiye n'abayobozi turi kumwe tubereka imidugudu aho bazajya atura
ku mafoto agaragara ku mbuga za interineti nk'uko bigaragara hari utwana turi muri ayo matongo abo bantu uko bigaragara ko n'ubushobozi bushobora kuba ari ntabwo ibyo birahagije kwereka umuntu ngo atura ahantu kandi wamusenyeye neya
abafite ubushobozi buke twashyize kuri gahunda yo kubafasha twakoze urutonde rurajya kwira ariko tugaragaye ko ari abaturage bacu bakareka tukanyagatare urutonde rurahari icyo mvuga hari abaturage baturutse mu tundi turere nta n'umuyobozi baje ariko abo nabo tuzasaba abayobozi babo kuza kugira ngo bandikire akarere baze mu buryo bwemewe nabo dushobore kuba twabatuye
baturutseyo mu myaka ya ryari
harabaraye baje hano bamaze harabaraye haramaze ukwezi hamaze amezi atatu hamaze atandatu hano bamaze icyumweru abenshi ni abacumbitsi ni abantu baza nta buyobozi bubazi niba bo bataza aho bagiye akaza akikurikira aho ngaho kumvikana n'umuturage gusa
dusubiye kuri abo ngaho muvuga ko ataraba muri Nyagatare hari itegeko ryemerera kuba buri munyarwanda yatura aho ashaka
ntabwo navuze yuko kuba atari umuturage wa Nyagatare tutamutuza rwose navuze nti twamutuza nta kibazo twamutuza aciye mu nzira z'amategeko rwose
abumva radiyo Isango Sitari bumve ko icyo kibazo kiri bukemuke ryari kuri abo mwasenyeye
n'uyu munsi byajya kwira ikibazo cyakemuka ariko badukundishe bakumva birimo kubibabwira bamwe batangiye kumva ariko hari abandi usanga bagifite ikibazo ariko turakomeza bo nibabyumva n'ubwo byajya kwira ufite ubushake kuko bafite ubushake ndetse n'ubushobozi nyinshi barabufite icyo kibazo tuzi ko bwakwira kirangiye mu gihe gito cyane gishoboka bwacyaha kirangiye
ikiganiro mubayeho mute tukirangirije aho nshimiye abaturage bo mu murenge wa Rwimiyaga ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare ku musanzu wabo mu kiganiro ntibagiwe n'abari bagikurikiye inyunganizi umusanzu w'ibitekerezo gusabwa gusurwa na Isango Star muri mubayeho mute binyuzwa kuri 0727 37 67 71 no kuri mubayeho mute @gmail.com mukomeze kunogerwa na gahunda za Isango Star nari Eric Bagiruhusa naho utaha.